Yeah, sini proch strong silete madarao. Kukuzanya ting'ombe zina come out. Kama dynamite ni mina put the house. Skills of mine ni mina draw out. Dani ya jango na ni wanna scream loud. Scream kama monkey kishang town. Nairobi mina light up the house. Pe competition ni mina blow out. Sema boy na madem wanna shout. Wanajua kila time na kama round. Smooth flow kama maji mina throw. Ama ruler na crown dani ya throne. Kamu cheki brak time mina go. Kabla windy come mika kublow. Clad man niko tight fully grown. Kwa koloni ni salute mini drone. Hisi sketch hini complete drone. Masterpiece kama Michelangelo. Sculpture David ni cheki from below. Na mi majestic na grab to my grown. Black diamond kwa giza mina glow. Kwenye mic kila time niki flow. Fani ni shavag graduation gone. Na madem na upati ya wedding gone. Competition ever since I was born. Wanazusha mina break paka bones. Kila time wanataka blow my horns. Wanajua mina fanya marathon. Kwenye club paka break of the dawn. Kama disease na niko fully blown. Bado mbili halafu ni wind down. Kama judo ni wa throw to the ground.
Hey, Blando, wana bro ni kama how. West Blando, wana bro ni kama how. South Blando, wana bro ni kama how. North Blando, wana bro ni kama how. East Blando, wana bro ni kama how. West Blando, wana bro ni kama how. South Blando, wana bro ni kama how. North Blando, wana bro ni kama how. Wanna blow the camera high. Wanna blow the camera high.